Oh na 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 na. Achinga. The condom just came away. Oh yeah yeah.
Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah.
Ana mwendo wa malingo, ndo vila nankosha, sha. Ana dai yuko singwe tile kitu ataidondosha, sha. Ana ni stress huyu binti malingo na waza ile kitu itamtosha, sha. Ya kenyanye kutane na tindo yani usiku tutakesha, sha. Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi, fundi, eh. So wale wanaoji boosti na pombe, eti nikifika chumbani ni mombe, Katoto mnatwe vina zake lipsi kama spice wa Burundi, Nundi Akamechanua kalembo shombe shombe Atwende mutwara ukamone mama konde Yeah 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 Anime mpotea Katoto kana katika kana kata kata anime mpotea Ati nime mpotea Oh 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 Anime mpotea Anavo smile, smile, dono nifanya mina feel happy toto Kondani kipoko, yeah yeah Kifanika tunza tunda poli uyo Akitembea kamudoli uyo Shida wala sio kula pia Mwezio vina changanya vikuku Eh, kanipenda poli poli uyo Hata nikashike kigololi uko Yani kiza kikiingia Eti baby nishike kwa huku She's my number one. She's my only one. Ati nime mzoya, mzoya ya nanimaliza. Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi, fundi, eh. So wale wanaoji boosti na pombe. Ati nikifika chumbani ni mombe. Katoto mnatwe vina zake lipsi kama spice wa Burundi, Nundi Akamechanua kalembo shombe shombe Atwende mutwara ukamone mama konde Nimepotea, animepotea Katoto kana katika, kana kata kata nimepotea Ati nimepotea, oh 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 Nimepotea, mtoto anakatika
Yeah, 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 yeah.